galab wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan mar kale. Halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. markana afghanistan, madaxweynaha dalkan Maraykanka Joe Biden ayaa cambaareeyey weerarkii dhimashada dhaliyey ee Khamiistii shalay to ka dhacay garoonka diyuuradaha magaalada Kabul ee caasimadda u ah waddanka Afghanistan, wuxuuna ku hanjabay in ay ka aargudan doonaan kuwii ka dambeeyey weerarkaasi. Wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya warbixintaasi.
madaxweyne Joe Biden ayaa wacad ku maray in Maraykanku uu aargudasho ka samayn doono weerarkaasi Khamiistii shalay ka dhacay garoonka Kabul ee lagu dilay ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistan iyo 13 ka tirsan ciidamada militariga Maraykanka. madaxweyne Biden oo khudbad telefishinada dalkan Maraykanka si toosa looga daawanayay ka jeedinayay aqalka cad ayaa yiri:
To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: We will not forgive. We will not forget.
Waxa uu yiri kuwii mas-uulka ka ahaa ee fuliyay weerarkan iyo xitaa kuwa Maraykanka la doonaya waxyeelada, ha ogaadeen inaanan cafin doonin oo aanan ilaawi doonin. Waan idin waarsanaynaa waxaadna dhidhimin doontaan cawaaqibka wixii aad geysateen. Waxaan ku difaacayaa danaha Maraykanka iyo dadkeenna tallaabo kasta oo aan awoodo, ayuu yiri. kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradan. Biden waxa uu sheegay in taliyaasha militariga Maraykanka uu amar ku siiyey inay la yimaadaan qorshe ay ku burburiyaan hoggaanka iyo xarumaha ururka ISIS garabka ka dagaalama gobolka Khorasan, kuwaas oo lagu eedeeyey weerarkan ka dhacay Kabul.
We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know.
waxa uu yidhi: waxaan uga jawaabi doonaa awood iyo wakhti aan doorano, laakiin waxaad ogaataan, buu yidhi, in argagixisada ISIS aysan guulaysan doonin. waxaanu badbaadin doonaa Maraykanka, waxaan sidoo kale dalkaasi ka soo saari doonaa iyagoo badqaba saaxiibadeen reer Afghanistan. howlgalkeennuna wuu sii soconayaa. weerarkaasi shalay ka dhacay garoonka Kabul waxaa ku nafwaayey ugu yaraan 103 qof oo isugu jiray 9 reer Afghanistan iyo 13 ka tirsan ciidamada militariga Maraykanka. waxaana lala beegsaday dad reer Afghanistan oo ku xunsanaa garoonka, iyagoo doonaya inay dalkaasi ka baxsadaan kadib markii dhowaan dalkaasi uu la wareegay ururka Taalibaan. Biden waxa uu Khamiistii ku dhawaaqay in calanka Maraykanka hoos loo dhigo ilaa iyo 30 bishan si loogu baroordiiqo askartii Maraykanka iyo dadkii reer Afghanistan ee ku dhintay weeraradaasi.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan, ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi inuu soo koobayey.